musi wera okuruka mutsuiri wewa mahoro uchizi nebjinu fiti shavu izushima muidi ose nabi uruo munzi ose bakusi njiza nowe seweze kukwa ni uora witeka ichamu chibami tuza jinchi ichibami mitu gararo imumu imawi paradiso imijezi nyuramo usa iso kwifuka iya mapfa ya chanye nina otu onera iji uguchi sezerano munzi Njewa mibaraga Numuntutu terurukundo Ni utuma mature kijisi Tukeguchi nibyo mijuru Tuwa eri mbabazi Muru yumunti miza Dusha kuruka noku ure morgo mizuru noku